li reason waji kewdi mali rafndena wu na jogiti latare ti alla le imadraji keberobe telaji ya wara wutugol jaguji ti alla yare lumoji buti sanne kebemabe
seguyano
lagana bani min do segunon rafndena ko wadi ti dallaji do golleji amen mi dawanno akunde mali e burkina wadude jaguji ka handen farati won do golla hol kabaru leedi me ndi anati handen temedere an he anno pasi ka handen kina itta temedere jetti ayoban pasi jagumadu nenno anati di fa nedda heba tino tidugol kubbo jan do tinni golleji di mi moddinke non jaguli e ngadammi sabe rafndena go handen an fandi ko kebammi yano akunde lumoji sigaso arafindena ko wadi yimbereji sanne do golleji amen dum boyti dawidi handen kebalam buytake ana tidi fay fam darono hajuji an wana hal suka ban fuburi ranade jande lekol ma
be dadi telaji kebedi o do kabaru o mata ma sanne le ngurdam galleji dunke kabaru ne da ko professeur Brahma Ely Diko holti wide butugol kebe robe nawo jati latide hello ele galleji e bedude hoyfundidi
yalla kason kabaru hebgol ngure galleji ana tiide handen dum ana buyta holare neddo e tampereji pewde gube jogide kabode ana moddi daranade kabaruji rewbe kanyen dandum ana mawni sanne le galleji nenno daragol golleji mabbe buytan kebal sanne dun ana wawi latade sababu buytugol kebal bangal nyamdu e wadde heydere fuburi hedde sukabe
telaji bilidi e denagu tawre fuf kumni be fabaji nan jogiti golleji mabbe gollude lulunde pnud na hinni buru fuf fabaji bangal kebe rewbe hayabe kettanna bangal mudu hore jonde do gullirde Roland Siri
nous avons des interventions
beden gad imadaraji le nokuje rafindena ku wodi ono banyagara motti sevare komin gatta ana fawi do bangeji tati bangi arandejo yo faabade bangal golle e jawdi bale rewbe imadaraji ana fawi do ko kambe koy mabbe wombe le kreduji di be dartata wallirede beden gollide e darani be dun fu fuburi kanan kobe nokuje de bangi dido bo be darta rewbe ardibe wallude dum ben do edi debe rewbe fam golle hono golle nirta koy mubben e hono addirto le golleji mubben bangi tata bo hono be gatta baawana koy mabbe ko buri hewde hebobe di ballinguje fu yorobe non
sont les femmes
andan e ko war mudu holti wide soni dun do jukitini en kuteji di ne mbawi boyde sanne bangal talkaku selaji jande sukabe yawara jamare de e cedelele gondal den futti gol kala kul imadraji kebe yo hono ni nuygal sembingol tinare rewbe e haybul de jere galleji